zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Yeah, Lil Putty, now you know, keep it like the best. Oh, yo, 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 your best. But bad, bad, bad.
Yo, yo, Molly. Johnny Coupe Molly. Oye, tu pige story. Zireza bibi kigoli. Mapenzi ni matamu sunajua. Ila ni cheche. Uwale wanotaka kwa Libya. Maybe waogope. Na umejaliwa macho. Shepu mdondoko. Umenifanya niwe cheese. Viuli vo sweet.
Ola, ola, ola.
Mara migu yende tege kulia kushoto.
Kushoto, shoto.
Vilo livo beauty. Usije nchit. Yani baby, hauna. Hauna mapenzi ya kitoto.
Hauna.
Baby, oh, baby, oh.
Hauna.
Oh, mama, oh, mama, oh.
Hauna.
Yani kama ndoto vituko, vituko, hauna.
Hauna.
Najifili kudi kupona. Yani penzi wangu unanuma.
Hauna.
Hauna. Mbazali pendo mbola kola kizanzibari. Tafanya nigi simbali. Jipushe na vilivyo shari. Upone, upone. Yani wane paga moto, moto, moto. Na waka wendo, wendo, wendo. Kichaka kesho, kesho, kesho. Nimbala nafunga ndoa. Nafunga ndoa na wewe. Napenda vile lukupa mama. Juchu kama mchongoma. Tego la mbuzi kagoma. Mama, mama, yeah. Mdomo kama wanongona. Sauti ndogo kaya wema. Kweli kwa sumu mesoma. Mama, mama.
Na umejaliwa macho. Shepu mdondoko. Umenifanya niwe cheese. Viuli vo sweet.
Ola, ola, ola.
Mara migu yende tege kulia kushoto.
Kushoto, shoto.
Vilo livo beauty. Usije nchit. Yani baby, hauna. Hauna mapenzi ya kitoto.
Hauna.
Baby, oh, baby, oh.
Hauna.
Oh, mama, oh, mama, oh.
Hauna.
Yani kama ndoto vituko, vituko, hauna.
Hauna.
Najifili kudi kupona. Yani penzi wangu unanuma.